radio ijwi ry'America ivugirwa Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaruka buraga umwe hari kuwa muri sanga ku ijwi ry'America ikiganiro mutegurirwa kandi mugezweho nange Veniste nshimiye imana. Nongeye kubaha ikaze ku ijwi ry'America mbifurije umwaka mwiza w'2025 uzababere uburumbuke mubona abanyu mwatandukanye. Ndabifuriza kubabona uyu mwaka muri iki kiganiro gisoza umwaka gitangira undi. Ndifuza gusubiza amaso inyuma ngaruka kubagize amahirwe yo kuza mu kiganiro bashoboye kubona babo.
Agasaro gasanga yandikurubingisa agasaro gasanga yandikurubingisa gasanga ya
ngakokaraje
agasaro gasanga yandikurubingisa agasaro gasanga yandikurubingisa gasanga ya
ngakokaraje.
Nongeye kubahikaje mu kiganiro agasaro kaburaga hamubo uyu mwaka w'2024 wabereye mwiza harimo Denise Mukamubano washakaga umuryango atazi naho akomoka. Mukamubano atuye mu karere ka Rutsiro umurenge wa Ruhango akagari ka Nyakarera mudugudu wa Kayove yahuye na se wabo Leonidas Dasu wihoreye atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Nduba akagari ka Butare umudugudu wa Kanani ni wihoreye aribuka uko batandukanye
twarahunganye turagenda tugeza gacyarurenge na gisenyi ahantu abiri soko rya Vunga hari ku mugoroba w'ijoro nibwo twatatanye tumaze gutatana tugenda ijoro ryose hanyuma ngarambe nawe twaherukanira twarinze twambuka tugera muri Zaire hanyuma njye nerekeje mu Gunga ngarambe n'umugore baje kuza ngo nyuma abigoma ngarambe n'umugore baje kwitabira bitabye Imana hanyuma abana bo batoragurwa n'imiryango abagiraneza ntabwo yigeze arenga ku kibuga cy'indege ngarambe n'umugore niho baguye hanyuma abana rero bahise batoragurwa bashyirwa mu bigo. Uwo mukuru umwana mukuru twaje kumubona mu mafoto hanyuma tumubonye mu mafoto turagenda turamuzana abana na nyirakuru byara nyina tunahungutse barahunguka nanjye ndakomeza nganya amashyamba aho mpungutse usanga nyirakuru yamutahanye nyuma yabwo yaje gushaka umugabo no gushaka umugabo baragenda bigira ibugande ariko njyeweho ndahari hanyuma ndetse wabo hari na banyirasenge batatu na nyirakuru byara nyina rero uretse ko yari atuye Musanze muri Ruhungu ubari mu Tebagi Iburasirazuba Mutara afite na ba nyirarume hari uwitwa Semuhire hari uwitwa Mugabo ukuze hari n'uwitwa Nyandwi n'Amanzi afite na nyina witwa Mukakamanzi duturanye hano rwose mu kagari ka Butare ubwo ni mukuru wa nyina. Ababyeyi bamaze kwitaba Imana najyanaga n'umukobwa witwa Denise wakoraga Seyiseri aho nzagoma ibigo by'igoma byose byakira abana b'imfubyi nashoboye kubigeramo mukuru tumaze kumubona umwana ndamubura amaze kumubura nuko ndarekera nkomeza kwibaza uburyo umwana nzamubona nibona nibaje nti uwagana agasoro kaburaga ku ijwi rya Amerika mukamfasha uburyo umwana twazabonana kuko njye mfite igihamya ko umwana rwose ashobora kuba ariho.
Ariko se kuki utadushatse we ngo utubwire ko wabuze umwana tugufashe
ikiganiro cyo nagikurikiranaga acyumva yuko hari abagira amahirwe akabona abo bana ariko nakurikiza ukuntu umwana yahunze angana n'ababyeyi bazi byatumye ndindira ariko nkomeje kumva ariko n'abari inyuma yaho gatoya bwihisha baburekane ko nanjye navuze nti uwashakisha uwo mwana abifashisha aya mwana ko muzana uwo mwana cyangwa mo kimwe yaba akiriho mwaba namubonaga akamenya umuryango akomokamo.
Ariho no mu kanya twavuganaga ariho niba rero umbwira yuko Mukamubano ariryo zina rye ubwo yaba ari uwanyu
yitwa Mukamubano Denise.
Mbese mbere yuko muhunga mwari mutuye he ari se ngarambe yaratuye he
aho twari tuboneho dutuye hahose nitwa muri Sango aho baje guhuriza Sango Sanandiba bakabigira umurenge umwe ubu tutuye mu murenge wa Nduba n'ubundi aho rero muri komine Gikomero.
Ngumva kuri telefone ubwo inka zikamwa zihumuje zikaba zose zigiye mu kiraro muretse gato ndebe yuko Mukamubano mubona
Yego. Karame.
Ni Venuse Nshimimana ngiye guhamagara maze kuvugana n'umugabo witwa Uwihoreye Leonidasi. Leonidasi ambwiye yuko ari murumuna wa papa wawe. Umugabo wawe ntagarataha?
Oya.
Nta wundi muntu mukuru muri kumwe?
Ntawe.
Ubundi ntago mbikunda gutanga amakuru nk'aya ngaya umuntu ari wenyine. Kubera ko umunsi uciye ikibu ntabwo uri businzire neza utumvise uyuvuga ko ari so wanyu utumvise icyo avuga kugira ngo umwiyumvire. None rero guma kuri telefone mpamagare uyu musaza kugira ngo ushobore gusinzira neza. Ndagerageza kukuba hafi kugira ngo ngufate umugongo nk'uko wanyize bikomeze unyizere ngo utware ugeze mu biganza by'umuryango wawe muganire. Aracyategereje hanyuma ushobore gusinzira kubera ko ntabwo wabishobora kurara umutegereje. Ntegereza gatoya. Denise ari hano kuri telefone, nawe Uwihoreye urahari? Ndabakiriye mwembi ku Ijwi rya Amerika. Reka mpere kuri wowe muze Uwihoreye. Uyu mwana wambwiraga yuko ari uwawe, musuhuze ariko umubwire n'igisekuru cye, umubwire uwo ari we.
Denise muri aho?
None
apana wanjye ho muri aho yitwa Uwihoreye Leonidasi, aba ndi murumuna wa papa wawe. Papa wawe rero mugwa mu ntege, ndi murumuna we. Barahunganye, tumaze guhunga kire ku gisenyi niho twatatanye hano yitwa muri Vunga. Bambuka Goma kugira kujya muri Zaire, ntabwo twari tukiri kumwe. Hanyuma naje kumenya yuko yitabye Imana n'umudamu we, ko yitabye Imana. Ukaba wari ufite mukuru wawe witwa Mukangabo Ernestina, twaje kumubona mu mafoto, tumaze kumubona mu mafoto. Hanyuma turagenda turamuzana tumuha nyirakuru ubyara nyina anariho. Yari afite na ba nyirarume. Hanyuma barambwi bati dore ni kugishaka, reka tumwe nyirakuru abane n'uyu mwana. Hanyuma we naje kugushakisha rero mu bigo by'i Goma hose ndagushakisha ndakubura, maze kukubura nuko ndatuza. Ariko Imana ishobora kuba igiye gukora umurimo ukomeye cyane, ikagufuje nawe kugira ngo uzatahuze.
Arakumva. Umugendeshe buhoro. Ari wenyine, nta umugabo ntagahari. Urumva kwakira amakuru nk'aya ntago byoroshye, nanjye byananiye kuyakira. Turamugendesha buhoro kugira ngo agende yiyakira, agende asubiza buhoro buhoro. Ntago byoroshye kugira ngo umwana yumve yuko nta babyeyi agifite, ndavuga se na nyina, ariko n'ubwo bwose abafite. Ni inkuru atari yiteguye, yaje hano mu kiganiro azi ko nabo nagira Imana azababona. Ariko turamugendesha buhoro, tumukomeze kugira ngo yiyakire, ashobore no kugira nawe icyo akubwira. Mbere yuko dukomeza, Uwihoreye, uyu mwana amaze imyaka 30 yibaza byinshi ku ari we, ataza amazina y'ababyeyi be, ataza aho akomoka, yumva ari we wenyine. Uyu munsi urambwira uti jyewe ndi se wabo, ndi murumuna wa se Ngarambe Jean Pierre. Uyu mwana namushakishije ndamubura, uti yitwa Mukamubano Denise. Iri zina rya Mukamubano Denise ni mwebwe mwarimuhaye? Ni se Ngarambe wari mwise?
Ni izina ry'ababyeyi be bamwise, nanditse aranabatizwa bamwita Denise rwose. Ubwo twahunze ari umukristo gatolika, yitwa Mukamubano Denise, abyutse n'ababyeyi.
Denise, wamwumvise so wanyu Uwihoreye Leonidasi ukubwira amateka y'iwanyu, nabanje kumusaba ko akubwira igisekuru cyawe kugira ngo wumve uri we, wumve niba ari wowe koko uyu mubyeyi uvuga yuko ari so wanyu. Ngaho nawe musuhuze, umubwire icyo kuri ku mutima.
Komera.
Komera,
ihangane.
Okay,
bo. Okay, Donize turaza kongera. Turaza kongera ihangane. Okay? Okay, ngiye kugukupira. Turaza kongera kuvugana umugabo wa wagarutse, sibyo? Kukureka wenyine ntago ari byo, ntago tukureka wenyine kugira ngo urire wenyine.
Ihangane,
rira turi hano. Sibyo, so wanyara hari nanjye ndahari, turi hano kugira ngo tugukomeze. Nabimubwiye, yuko afite umuryango mugari, ndagukomeza. Ntago byoroshye kubyakira, ariko ni igihe gikomeye, ariko ni igihe cy'amahirwe, ni igihe cy'ishimwe ku Mana kubera yuko ntabwo uri nyakamwe, ntabwo ubu ngubu noneho ugiye kuzajya ufata n'abantu babwira uti iwanyu ni hariya. Kuba niyemeje kuguhuza na Wihoreye Leonidas ni uko nemera rwose yuko uri umukobwa we, kubera ko yampaye ibimenyetso bigaragaza yuko ari wowe. Nta magambo menshi ndi bugusabe kuvuga, kubera ko igihe kizagera kugira ngo muganire. Ndabaha telefone kugira ngo muganire mu gikari. Nta kintu mugomba kumbwira mutagomba kuvugira ku karubanda. Ibyo mugomba kuvugira mu gikari murabivugira mu gikari. Ariko mbere yuko haba wa muhango nyirizina wo kugira ngo ijuru rya Amerika rizaguherekeze rikugeze igikomero, tuguhe umuryango wawe. Nimba umaze kuyakira gatoya, uyu mubyeyi wamusuhuza.
Niko basuhuza cyane n'umuryango wanjye wose, kandi nkaba nakiriye uburyo ambwiye kugumana n'ibishaka tuzabona.
Uya muzabonana vuba. Ndaguha telefone ze nawe muhizawe, hanyuma muvugane. Muzatubwira umunsi muzaba mwemeje kugira ngo ijwi rya Amerika izakujyane ikugeze igikomero, hanyuma uhure n'umuryango wawe, tugukorera ibirori nk'uko tubikorera abandi bose hano ku gasero ka Buraga. None muze Uwihoreye, wowe uracyafite akabaraga. None rero ubonye umukobwa wawe, mbere yo kugusezeraho ngaho, mbwira uyu munsi wakiriye ute?
Kandi Imana yongeye kunyereka yuko byose bishoboka. Kandi ndagushimiye Jenoside, ndagushimiye Imana guha umugisha ubwo butumwa n'Imana buguhaye. Nkurikije uko numva ikiganiro Agasaro ka Buraga, numva abo muhuza abana muhuza n'ababyeyi babo baba baraburanye. Gusa Imana iguha umugisha, kandi Imana isohoreza igihe cyayo kuko amasezerano cyangwa ikavuga iti ibi ngibi ndabisohoje kubera ko igihe cyacu kigeze. Genda gushimiye, kandi muzakomeze munyihanganishirize uwo mwana muve mugikomera. Humura umubyeyi ukuze, afite abana barumuna be na ba nyirasenge baraho nk'ababyare, bose barahari n'umuryango mugari, bose twiteguye kumwakira mu muryango. Kandi Imana iguha umugisha gusa yaguhaye ubwo butumwa.
Urakoze cyane. Uyu mwana arakumva, ari hano, tuzamukumurikira vuba aha ngaha rwose, tuzamukuzanira. None Denise Mukamubano, wamwumvise so wanyu witegwe kukwakira mu muryango, avuga ati umwana wanjye Imana irabikoze, ngiye kongera mubone. Denise, wowe ugiye gusanga umuryango, hari abantu benshi hano ku ijwi rya Amerika badufashije kugira ngo dushobore kugera kuri uyu munsi mwiza rwose. Abo bose nabo nabo gushimirwa, ariko wowe muri kano kanya Denise, bwo waturutswe, bwo washoboye kwiyakira gatoya, uyu mwanya nawe ni uwawe. Mbere y'uko dusoza ikiganiro,
icya mbere ndashimiye Imana kuba Imana yaremeye ko n'ubundi mukorera kuri iyo radiyo. Nashimiye Imana kuba mbonye umuryango wanjye, nubwo ntabonye papa na mama, ariko umuryango urahari. Noneho nkashishikariza abana bashobora kuba bose barabaye muri Arishorina badafite ababyeyi babuze umuryango wabo, kugira ngo nabo bazahamagare ku gasaro kababuze barebe ko babafasha kubona imiryango. imana niyo habwe icyubahiro
urakoze cyane rwose Donije mu kamubano byaranshimije cyane kukwakira uribuka tuganira narakubwiye nti nzashimishwa no kongera kuguhamagara nguhuza n'umuryango wawe imana irabikoze ngaho rero ari wowe ari na sowanyu ubihoreye rero ndi dasi mwese mwese ndabashimiye kuba mwafashe kano kanya kugira ngo muze muri kino kiganiro uze ku ndamukiriza umufasha wawe Denise na yakomeje kukuba hafi gihe twaganiraga akagukomeza nubwo bwose atahari muri kano kanya mu gihe nkubwira inkuru nziza ariko umunda mukirize umunkomereze umushimirire ngaho rero mugire umugore ba mwiza amahoro y'Imana
namwe makozi Imana yaho umugisha
ye murakoze Imana yaho umugisha
yego murakoze
Kagasaro tugashake kazaboneka Kagasaro tugashake kazaboneka
Uwitwa Fish Bizumuremyi Ismael utuye I Kampala muri Uganda aritegura kujya mu Rwanda gutangira umwaka ari kumwe n'umuryango we yaramaze imyaka 30 atabona namuhuje namubyara we witwa Nizeyimana Yahaya atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe akagari ka Karama umudugudu wa Byimana
Allo
Nshimiyimana
Amakuru yawe fishi ni hano ku ijwi rya Amerika
Ni makuru ni meza
Wari hano mu cyumwe rugishize ushaka umuryango wawe mu Rwanda none umuryango wawe wawubonye hano kuri telefone ndi kumwe na mubyara wawe Nizeyimana yahaye waramumbwiye mu kiganiro ariko mbere yuko nguhuza nawe nagira ngo nkubaze hari abanyarwanda benshi bakumva bakumvise mu kiganiro bakumvise ugarutse kuri kino kiganiro kigira inshuro ijana kuva Gasaro Kaburaga gatangiye urumva umeze ute kuba waraje gushaka umuryango wawe ukawubona mu cyumweru kimwe
ndabirashimishije cyane kubera ko naje ahanga ku juri ya Amerika nshakisha umuryango w'iwacu Imana ikabikaba imbabare nkahita mbabona vuba vuba ibyo ni byiza cyane birashimishije kandi nanjye ndashima namwe abakora kwijuri ya Amerika ndabashimije na kwijana
urakoze cyane ugushima ntatinze rero nabikubwiraga umuryango wawe urahari uhagarariwe muri kino kiganiro na mubyara wawe Nizeyimana Yahaya wavugaga mu kiganiro nawe ubushize Yahaya Nizeyimana wiriweho
iriwe neza
nguyu rero umubyara wawe Fish Ismael Bizumuremyi ari hano ngaho musuhuze.
Muraho Bizumuremyi ndagushimiye no kuba waratanze itangazo twa rakuze. None tubashije kukubona rwose tumva twishimye imitima yacu irishimye cyane kandi n'umuryango wose urabyishimye.
Ismael wamwumvise ibyo yavuze?
Eh namwumvise. Wungu Yahaya ndatekereza ko yari mukuru kuri jewe
yego
ndatekereza ko anzi aranzi no kugishwa no kuba namuzi neza ariko waranzi bishimije na kwijana bitewe yuko nagerageza kubashakaho ndabirananira ndongera ndagereza inshuro ya kabiri inshuro ya gatatu hari umuntu wangiriye neza mbaye nimero y'ijwi rya Amerika nca ku ijwi rya Amerika none yarangi nabonye ariko noneho ikibazo gihari aho ndi jewe ndi kure cyane ndi mu gihugu cya Uganda ndi muri Kampala mu mujyi mukuru w'igihugu cy'Ubugande
yego mukanya muraza kuganira ndabaha nimero buri wese ndamuha nimero y'undi kugira ngo muganirire mu gikari ariko nagira ngo nkubaze haya niba iyo ushobora kuzamura ijwi gatoya nagira ngo umuhe amakuru make yo mu rugo umuhe amakuru y'abamutegereje muha amakuru yuko hifashe aho ngaho mu karere ka Ngoma ahakomoka
yego fisi rwose Ngoma turagutegereje dutuye Ngoma ama mama wanyu baracyahari babiri aba muri Amerika wo bitaga Farida ari abandi babiri baba mu rugo kwa mukecu arubana mukecu urugo ariko batuye hafi ya nyirakuru nukuri kandi na nyirarume arahari witwa Yusufu we yitiranyaga ko ashobora kuba ari se ariko ni nyirarume kandi nukuri baramurindiriye baramutegereje kandi nukuri baramwishimiye kuba bamubona kwifuza ko rwose yego wenda aho wageze niyo yaba ariyo ariko nibura wakwibuka ukaza ukagera tukishimana tukamenya ko twamaze kubona imitume kururuka pe tukamererwa neza.
Munone Yahaya, mbere yuko nkureka kugira ngo muganirire mu gikari, nabivugaga ngitangira iki ni ikiganiro kigira inshuro y'ijana duhurijemo umuryango wanyu n'umwana wanyu Fils Ismaël mwari mumaze igihe mwarabuze. Nicyo ushaka kuvuga muri kano kanya mbere yuko nkureka?
Ikintu cya mbere nakora ni ugushimira ijwi rya Amerika n'iki kiganiro cyawe aho ni ikiganiro gihuza kandi kigatuma umuntu yisanga akaba yumva umutima kuba yabona umuntu yabuze ni nko kuzuka kuko burya umutima ubabaye bumeze nk'uwapfuye. Nukuri turishimye kandi nukuri badukoreye ikintu gikomeye mwebwe n'ijwi rya Amerika muri rusange.
Urakoze cyane
kandi cyane.
Natwe turagushimiye, uri umuntu mwiza. Fils Ismaël Bizumuremyi, hashize gusa icyumweru kimwe uje mu kiganiro, none ubonye umuryango wawe, ngaho mbwira wowe bya byishimo watangiriyeho, ubungubu nyuma ya Marceline Kamunazi, ariwe twabonye mu kiganiro cya mbere, niwe mwana twashoboye guhuza n'umuryango mu kiganiro cya mbere, none nawe muri kino kiganiro ukinshuro y'ijana tuguhuje n'umuryango wawe, none wowe urumva umeze ute?
Mwabanza mumbabare bite ko ikinyarwanda cyanjye ntabwo ari cyiza kubera ko ikiganiro nicyo cyinshi mfite urugandi rwinshi mu kanwa kanjye.
Yego,
ndishimye ijana ku ijana. Era imana izabamere cyo ikintu cyose cyo mu igishoboka cyose. Ndishimye kabisa, ndishimye. Ubungubu nyine gahunda mfite kubera ko nanjye ahangaha ubungubu mfite famiye nari kubwiye.
Yego,
ni ukuvuga ngo nyine ndashaka gucisha uburyo nshobora kuraba nga mbonana na Yahaya nimba ari no ku WhatsApp, sinzi niba ari ku WhatsApp.
Ari kuri WhatsApp, ibintu byose murabivugana mu kanya rwose. Murajya mu gikari muganire.
Okay, waba ari kuri nimba ari kuri WhatsApp kata wo icyo cyangu kiroroshye. Kiroroshye turaza kuganira ariko ndishimye n'ikindi cyakabiri ndamukanje mu Rwanda ngomba kugushaka kandi nashaka kujya ngo mina nimero yawe ne yawe igendana.
Atari yakazi.
itari yakazi. Kubanga kizamfasha kugira ngo ubu nyine nukuvuga ngo nawe uri nk'umubyeyi wanjye. Ubu nawe urambyaye. Nuruwecyo kati nenze nandi yaga nashaka na ibisigaye turaza kubiganira na Yahaya.
Ndabashimiye cyane, mbikuye ku mutima kuba mwafashe kano kanya mukaza muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga. Muje guhura nyuma y'imyaka 30 mutandukanye, mwari abana batoya. Yahaya wari ufite imyaka 11 icyo gihe, Fils Ismaël nawe yari afite imyaka 4. None reba aho ibintu bigeze, Imana irabikoze. Ngaho rero nimugende muganire, mwishime, ngaho mbasezeyeho. Amahoro y'Imana.
Amahoro y'Imana nawe.
Ibyo nawe Imana ibane nawe uratubyaye pe kandi dukuriye igikorwa gikomeye. Mama tuzahora dushimiye ijwi rya Amerika n'ikiganiro.
Agasaro Kaburaga kabonetse.
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ikiganiro agasaro kaburaga undi mwana ijwi rya Amerika yahuje n'umuryango we ni Joseline Uzamukunda bari bamaze imyaka 30 batandukaniye kurushashi bahunga ndifuza kubasangiza ikiganiro twagiranye hano mu kiganiro agasaro kaburaga shakisha umuryango atuye mu karere ka Gicumbi akagari ka Rusambya umurenge wa Mukarange umudugudu wa Kabungo
nabuze umuryango wanjye muri 1994 ubwo Jenoside yabaga mu Rwanda natandukanye n'umuryango wanjye turi guhunga twari ducumbitse ahantu hanyuma nyuma yaho ndakugirana ku mugezi n'umuntu w'umubyeyi ariko umubyeyi nabonaga wenda duturanye niko umutima amaze gukura wambwiye hanyuma ubwo tugeze ku mugezi twaravomye nyuma yaho tuzamuka ndaranganya amaso ndamubura nibaza ntubuse agannye hanyuma narakomeje ndagenda nk'umwana hanyuma mbura ahantu twasohokeye njya kuvoma nabonaga aho hantu twari turi hari amazu menshi ari munsi y'umuhanda nabonaga ari nka kaburimbo ubwo aho ngaho niho imodoka yamvanye igahita injyana muri Kongo ya Croix Rouge
turi muwuhe mwaka ni muwuhe mwaka uribuka icyo gihe
muri 1994 ubwo nyine twarahungaga nuko twari twahunze ducumbika ahantu hanyuma njye wenjya kuvoma
mwahunze muturutse he
twahunze duturutse ahantu twasengeraga numvaga hari izina rindamo ngo ni Remera hari ahantu hagati y'inturusi iyo kiriziri twaraga duturutse ku gasozi kuri uwo musozi tukamanuka tugerayo
warufite imyaka ingahe
mba numva ngo nari mfite imyaka igera kuri 5 ariko nabonaga ndi kwa sogokuru
papa wawe yitwaga nde
ntago nari muzi mama niwe nari nzitwa Gafora mfite murumuna wanjye witwa Uwimbabazi uwo mama yazaga kumfata kwa sogokuru nkamusura akongera akansubiza kwa sogokuru
hanyuma muhunga muvaho ngaho utazi hafi ya paruwasi ya Remera utazi mwahavuye uri kumwe nande wari kumwe na sogokuru wawe wari kumwe
ntekereza ko ko nari kumwe na basogokuru ariko duhunga ubwo twaraye aho kuri uwo musozi bwa mbere tuva mu rugo turara mu rugo rw'umuntu turi abantu benshi cyane nabonaga turaye ahantu ku birago tuvuye muri salon mbese turi abantu benshi cyane mu gitondo nibwo bwakeye turagenda tukagenda tugenda dukambika tukongera tugahaguruka tukajya ahandi gutyo
hanyuma rero murakomeje murahunze mbwiye ko ari ahantu mwageze mukajya kuvoma mwamara kuvoma muzamutse ukareba ukabura umuntu mwari mwajyanye mbese yari umugabo cyangwa umugore
yari umugore
hanyuma se wambwiye yuko ba warurongotanye ukaza kwisanga kuri kaburimbo bahakuvana bakujyana muri Orufurina Orufurina bakujyanyemo ni iyihe
banjyanye muri Orufurina yo muri Kongo
muri Kongo ntabwo wibuka uko hitwa
ni muri Kibumba hari muri Kibumba icyo gihe
muri Kibumba birumvikana ruko wagiye kuvoma amazi warageze muri Kongo
Oya nari ntaragera muri Kongo twari tukiri mu Rwanda hanyuma ngiye kuvoma ndi kumwe n'umuntu tuza gutandukana mubuze hanyuma imodoka ihite ihansanga ingeza injyana muri Kongo
ngira aho wibuka kwa sogokuru uko hari hameze niki wibuka
nibuka hari imbuga ngari ya mbere yari irimo amazabiri hariyo twacanagamo niyo twabagamo hanyuma nyuma hakaba urugo hakajyaho imbuga nini yariho igiti cy'umwembe icyo gihe
hari inka zari zihari
nta nka nabonagayo
abaturanyi wibuka bwo kwa sogokuru wawe ni bande
nibuka hepfo yacu hari umugabo wari uhatuye witwaga Gakuba kwa sogokuru habagayo umugore nakekaga ko ari mama wacu yitwaga Mukangango afite umwana witwa Nyirabagenzi hanyuma haruguru yacu hari hatuye umugore witwa Madarina n'umugabo witwa Tanazi n'umugore witwa Nyirabashitsi. Abo ni bo bantu mba numva nibuka.
Hanyuma ahandi hantu hakuzamo mu mutwe cyane ni hehe mu Rwanda ku buryo wavuga uti niho nshobora kuba nkomoka?
Andi hantu hanzamo ni mu majyepfo wenda muri za Gitarama.
Kubera
iki? Hanzagamo cyane nyuma yaho maze kumenya yuko Rutongo na Shyorongi biri muri za Rubindo, ubwo niho icyo cyerekezo nerekezemo.
Kubera iki se wumva Rutongo ariho ukomoka?
Nuko utwo duce naratwumvaga kabaga tutwitegeye, wenda nkumva bari kuvuga ngo bagiye mu isoko ahanaha ngo hakugiriya gutyo ngo zango ni za Shyorongi. Nkumva mbese utwo duce turatwitegeye, yego ntituhegereye ariko nkumva tutwitegeye.
Uri umwana mutoya wumvaga bakubwira ko bagiye ku isoko i Shyorongi
na za Rutongo,
hanyuma ukabutekereza kuba buriye ku Rushashi. Izina uzamukunda wari urifite muri 94?
Yego, iryo zina nari ndifite.
Ko wajyaga mu misa wari warabatijwe?
Oya, ntabwo nari nakabatijwe.
Iri Joseline bari guhaye ryari?
Nuko umubyeyi wamvanye muri Oruferina yarambajije ngo witwa nde, ndamubwira nti nitwa Uzamukunda. Arangije arambwira ngo nitugera mu rugo ubabwire ko witwa na Joseline. Ubwo akagenda arinyibutsa ngerayo yose ndayababwira uko nguko, ariko Uzamukunda n'iryo rya mbere nyirizina nari nsanganwe.
Aguha izina atakubajira kubwira gusa ngo uguhera uyu munsi witwa Joseline?
Uzamukunda Joseline, yongeraho Joseline, ni naryo nabatijwe na magingo ya, ni naryo riri mu irangamimerere.
Uwo mubyeyi waje kugufata yari umugabo cyangwa ari umugore?
Yari umugore, yari asanzwe anaharemo abana, kwa kunda areba niba bariye cyangwa se baryamye acunga umutekano wabo. Yarahakoraga kuko namunyuragaho kenshi tujya gukina n'abandi bana ari muri ayo matente yakoragamo, natwe duturutse mu rindi tente.
Ngusabe nkwinginze umpe nimero y'uwo mubyeyi wakureze, yitwa nde?
Yitwa Mukarurangwa Serafine.
Nzamuhamagara kugira ngo nuzuze amakuru akureba, kugira ngo dushobore kugufasha kugushakira umuryango duhereye ku makuru yuzuye. Niba hari uwo mu muryango wawe ukumva muri kano kanya, niba hari umuvandimwe, hari umubyeyi wawe, papa wawe utigeze umenya cyangwa se mama wawe, hari uwo kwa sogokuru na nyogokuru na nyogosenge, abo bose niba hari ukumva, ni iki wumva ushaka kubabwira? Ni wa munota umwe ntanga kugira ngo mwinigure muvuge iki bari ku mutima.
Wumva nshaka kubabwira yuko mbakeneye kandi nanabakumbuye cyane. Imyaka maze ni myinshi cyane ndi kure y'umuryango wanjye, babonye nakwishima kandi nanezererwa cyane. Kuba utari kumwe n'umuryango ni ibintu bibabaza cyane, ukaba utazi aho wavutse ni ibintu bibabaza kandi bihora bindi ku mutima bimbabaza. Nifuza kuba nababona rero.
Ndahamya rero yuko bazakumva bakakumenya, hanyuma nkazaguhamagara nkubwira yuko Imana yamannye ko wabonye umuryango. Komeza rero utegereze wizeye amahoro y'Imana.
Nukuri murakoze, kandi nanjye ndabashimiye kubw'icyizere mumpaye, nanjye niringira Imana yuko izabikora.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Abanyagicumbi, Abanyarurindo, Abanyarutongo, mwaraduhamagaye muduha makuru twayakurikirana tugasanga ahura. Maze kumenya aho umuryango wa Joseline Uzamukunda uherereye, nahamagaye umubyeyi we Mukakabano Dafroze, atuye mu karere ka Rurindo, akagari ka Bubangu, umudugudu wa Karabo.
Uraho neza?
Uraho neza mubyeyi, amakuru yanyu? Ni Venus Nshimimana no kujwi rya Amerika mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Uranyumva, uranzi, barakumbwiye?
Ako mwumvise vuba aho uvugiye?
Mvugana n'umukobwa wawe. Waramwumvise se Uzamukunda?
Naramwumvise.
Umwumvise uramumenya?
Naramumenye.
mbwira babara mwumvise abantu barakubwiye bati ni umukobwa wawe niki cyakubwiye ko ari umukobwa wawe mbese mwatandukaniye he mubyeyi
batandukaniye ahantu hagati yo ku rusati na mubondo
nawe yarambwiye yuko koko ageze ku rushashi ko ariho mwatandukaniye byagenze gute kugira ngo mutandukane
twari tuhageze dukambitse ariho twari tugereye noneho ubwo ikivomeso ngo ajye kuvoma
yego
agiye kuvoma ajyana n'umwana nawe natoraguye ndababwira nti nimugende muzane amazi mbatekere igikoma ubwo byari nka saa munani z'amanywa ntiyagaruka ahubwo hagaruka uwo wundi
niyo mpamvu nawe yibuka yuko yabuze yagiye kuvoma
nibyo rwose
mbese abaturanyi banyu bariya baga kuba yibuka baracyariho
kuba yarapfuye
komera
na nyina wabo na nyina wabo mukangago ziteriya nawe yarapfuye
naho se uriya mwana we nyirabagenzi
wariho
nyirabagenzi aracyariho
n'umukobwa wanjye ariho w'imbabazi
mwigeze mutura aho ngaho za rutongo mwigeze mujya mu isoko ry'ishyorongi
mbere mbega atari hahinduka twari dutuye muri rutongo muri komine ya rutongo
yego
ubwo segiteri yari tuga umudugudu wari bwoca serire yari kigufi mbega ntaho yayobye
ntaho yayobye abivuze neza ijana ku ijana rwose uzamukunda ni umukobwa wawe nta kabuza ibi nibyo uko yabivuze nuko nawe ubivuga nibyo ubu rero mukanya ndarenda bahuza kugira ngo muvugane ariko nagira ngo nkubaze mbwira wumvise umwana wawe avuze nyuma y'imyaka 30 ukamwumva ku ijwi rya Amerika mu kiganiro Agasoro ka Buraga niki kintu cyakujemo nk'umubyeyi icyo gihe watekereje iki mbese wararyamye urasinzira mbwira
yewe warandi umutima uradiho nubu uracyadiho ariko niyo mbona gutyo numva ko wenda atari nawe numvikize avuga ukuntu byagenze numva ko ari we rwose kereka hari tubonanye neza areba n'isura ye nibwo navuga nti ni umwana wanjye ubwo ndumva mbyemera ntabyemera neza
ngiye gukora uko nshoboye kugira ngo mbahuze kubera ko ikizamini cyanjye ubwo wagitsinze ni wowe uri umubyeyi we ukomeze utegereze ngiye kumushaka ndebe ko namubona hanyuma mbahuze rwose mu kanya gatoya ni mube mukubye telefone ariko uwo mugabo mwiza w'imfura cyane abe aretse gutaha hanyuma mbanze nshake uzamukunda mvugane
Agasaro gasanga yandi kurubingisa Agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya
ngehinga kokaraje
Agasaro gasanga yandi kurubingisa Agasaro gasanga yandi kurubingisa gasanga ya
ngehinga kokaraje
Maze kuganira na Mukakabano mwumvise ko amakuru atanga nayo umwana yatanze bihura niyemeje kumuhuza n'umukobwa we nabanje kumuhamagara muhe inkuru nziza
wi uza gukunda amakuru yawe
ni neza
ni Venuste Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika
yego ndabumva
uranyibuka
ndabibuka
uri umuntu mwiza uri mu rugo
ndi mu rugo
hari abantu muri kumwe
Yeah.
Uri wenyine?
Narindi kumwe n'umwana ariko.
Nagira ngo numve ko uri kumwe n'umuntu kubera ko ngiye kuguha inkuru nziza nuko ari kugira ngo numve ko hari abantu bakuri iruhande bari bugufashe kuyakira kugira ngo ibyo bineza neza nubigira ugataraka wishimye ugire ugusama ugire ugufasha kwishima. Hari abandi bantu nagira ngo rero nkubwire yuko nakuboneye umuryango wawe.
Yego. Ndikukunda.
Ishime, unezerwe, ufite umuryango uhagije mama wawe. Tumaze kuvugana n'ubu barategereje kugera ngo muvugane mama wawe. Tumaze kuvugana. Bari baraho mwari mutuye niho bakiri, nuko hahindutse niho bakiri. Ariko uko abingiraga irutongo niho niho mutuye, ariko ubu ngubu noneho tuye muri Rurindo haruguru. Ariko nibyo
mama wawe ari mumaze kuvugana?
Mama wawe arahari, tumaze kuvugana n'ubu mukanya ndamuguhanda bayahuza muganire. Mama wawe rwose mwatandukaniye ku rushashi nk'uko wabimbwiraga. Ni byo mama wawe namubonye.
Mama yanjye we kuvugana
nawe. Yakire gato hanyuma ndebe ukuntu mbahuza muganire. Abo bantu mpamvu nakubazaga niba utari wenyine, mba ngira ngo ibyishimo nk'ibyo ngibyo ubisangire n'abandi mu bana bakube hafi, bakube hafi. Burya no kwishima birasangirwa.
Yego.
Agasaro gasanga yandi kurubingisa, agasaro gasanga yandi kurubingisa, gasanga ya
yenga kokaraje,
agasaro gasanga yandi kurubingisa, agasaro gasanga yandi kurubingisa, gasanga ya
yenga kokaraje.
Abandi bana ijwi ry'Amerika ryahuje n'umuryango wabo ni bukuru na butoya. Abanyarwanda kazi bafite ubwenegihugu bwo bubirigi bamaze imyaka irenga 20 bashaka umuryango mu Rwanda. Butoya na mukuru we bavanywe mu nkambi ya Croix Rouge yari Bujumbura mu Burundi mu kwezi kwa gatandatu muri 1994. Nyina Agnes Mukansango amaze kwitaba Imana, bari baje bahunga bavuye mu Rwanda bari kumwe na Nyirarume Damascene Ndagijimana sekuru Venanti Kayumba amaze kwicirwa icyahinda. Bakomoka ahitwa ku Mubuga, ni hafi y'Ikibeho mu cyahoze ari prefecture ya Gikongoro. Louise Bukuru yaje ku ijwi ry'Amerika ndamwakira.
Je me suis retrouvé en Belgique en 1994, en juin 1994.
Nisanze mu Bubiligi mu kwezi kwa gatandatu muri 1994 nyuma ya Jenoside yabereye mu Rwanda. Byabaye ngombwa ko mpunga u Rwanda njya mu Burundi nyuma nderwa n'ababyeyi b'Ababiligi.
Mais quand tu fuis au Burundi,
icyo gihe uhunga wari ufite imyaka ingahe?
Alors je ne sais pas exactement mon âge, mais je serai né en...
Sinzi imyaka yanjye, ariko nshobora kuba naravutse hagati y'ukwezi kwa kabiri muri 1993 no kwa mbere muri 1994. Nari mfite hagati y'amezi 4 n'atandatu.
Ufite se amakuru y'ababyeyi wawe?
Non, je n'ai pas de nouvelles de mes parents. On m'a dit que ma maman biologique était décédée. Mon papa...
Nta makuru mfite ku babyeyi banjye. Bambwiye ko mama yapfuye. Papa we n'amakuru ye twamenye kuva mu gihe cya Jenoside kugeza ubu. Hari marume ntazi aho aherereye, ashobora kuba akiriho.
Waba se ufite izina rya nyokorume?
Yego ndarizi, yitwa Damascene.
Mama wawe yitwaga nde?
Yitwa Agnes Mukasangwa, niba ndivuze neza. Papa yitwa Venant Kayombo.
Est-ce que tu sais plus ou moins
wabuzise byibura aho bakomoka?
Alors on m'a dit qu'on serait originaire de Mubuga.
Ambwe ko dukomoka mu Mubuga hafi y'Butare.
Ça c'est une démarche très spéciale que tu as.
Iki ni igikorwa gikomeye utangiye nyuma y'imyaka 30 uvuye mu Rwanda ugahungira mu Burundi. Imyaka 30 ubuza ababyeyi bawe.
Pourquoi ça t'a pris autant de temps?
Kuki watinze gutera intambwe?
Alors je pense que déjà dans la vie d'un humain, 30 ans c'est passé de l'âge de l'adolescence vers le côté adulte.
Muri iyo myaka 30 harimo kuva mu bwangavu n'ubukumi ukaba umuntu mukuru. Nifuje kuzuza inkomoko yanjye, nari naravuze ko nzabitangira mfite imyaka 30 ngashaka umuryango wanjye.
Vie de la famille au Rwanda, s'il y a de la famille à retrouver.
Est-ce que tu connais plus ou moins les circonstances du décès de ta maman au Burundi?
Mbese wabuze uko mama wawe yapfuye ari mu Burundi bakubwiye uko byagenze?
Oui, donc elle serait décédée dans les camps de la Croix Rouge.
Ashobora kuba yaraguye mu nkambi za Croix Rouge azize uburwayi ntazi.
Voilà, exactement lesquels je ne sais pas, mais elle serait décédée d'une maladie.
Si par chance tu retrouvais ta famille au Rwanda,
ugize amahirwe ukabona bawe mu Rwanda,
quels sont tes projets?
N'icyo wifuza gukora?
Alors je souhaiterais les rencontrer, bien évidemment. Les rencontrer, j'espère que eux ont envie également de me rencontrer.
Ndifuza kubabona birumvikana niba nabo babyifuza. Nzasubirayo kubera ko ariyo nkivayo. Nasubirayo abahobera icyo cya mbere nakora.
Et les serrer dans mes bras, je pense que ce sera mon premier réflexe.
Maze kubona nyirarume w'abana bashaka umuryango witwa Damascene Ndagijimana, naramuhamagaye atuye mu karere ka Huye, umurenge wa Tumba.
None se mbwira Damascene, wumvise umeze ute ubonye amafoto y'abariya bana mwaherukanaga muri 1994 muri Bujumbura? Oya, uwagize neza kubatanga n'umwana yambwiye uko ababyeyi be bamubwiye. Birumvikana ntiwabishoboye, ariko nabo bashubije amaso inyuma. Rwize na n'umuvandimwe we baravuga bati reka turebe uko twababona. Bibukaga Damascene, bibukaga n'iriya foto
maze no kubatumira.
Ni kuri Meridian y'i Bujumbura, sur Rue du Nil.
Nabaga mu ngagara mu gace ya gatanu, abana baba batwaye n'abanaga n'umugabo bitaga Mbaraga.
Mbese umbabarire kugusubiza inyuma gatoya, nta makuru ya papa wabo kuruye bite, byagenze gute?
Papa wagiye mungera yitwa Kayumba Zenani. Yego nyine Kayumba niwe papa wanjye, ngiye mungera. Hanyuma ngiye mukandagije Imana za Damascene. Hanyuma umushyitsi wanjye yitwaga Anyisi Mukansanga.
Hanyuma se niba papa wawe ariwe Kayumba Venanti, umugabo wa mushiki wawe yitwa nde?
Umugabo wa mushiki wanjye ntabwo muzi. Kubera ko urabona mushiki wanjye ibintu byo gukorera amafaranga Bujumbura. Hanyuma baracyakane. Maze gushakana muri 1994 era mu Rwanda. Hanyuma nza guhunga ndavuga ngeze kumbuga ngo ndavuga ngo ubundi kumbona data na mama ba na muka data mbega mama ye yapfuye. Wasanga mu gihugu cy'u Bujumbura hari amahoro mageze sanga ba nabo ngo barahunze agaruka nyuma na mu rwazi rw'ukwezi kumwe mwana kuri data ngo hanyuma yapfuye nabo bana aho kongeye kongera kubona nabo yari umutungo kazi w'umudamu n'umugabo bari.
Agasaro kaburaga kabonetse.
Tumaze kuvugana ndamuhuje n'umwe mu bishwa we Louise Bukuru baraganira.
Damascene rero Ndagijimana, nari nguhamagaye kugira ngo nguhuze n'abakobwa bawe, abana ubereye nyirarume, abana umwe muri bo Bukuru yaje hano ku ijwi ry'Amerika tuvuga ati nimumfashe mpure n'umuryango wanjye. None nakubonye nawe rero nagira ngo mbahuze. Je suis en ligne avec ton oncle Damascene, donc c'est une occasion pour moi de vous réunifier cette fois-ci par le biais de La Voix de l'Amérique et l'émission Agasaro Kaburaga. Voilà, Louise, dis bonjour à ton oncle. Ramutsa Nyokorome.
Bonjour Damascene et enchanté, réellement enchanté.
Ati ndakuramutsa Damascene, nshimishijwe no kukuvugisha.
Bana wanjye, mwisho wanjye, urakagira umugisha, namasho n'amatongo.
À toi, ma nièce, je suis très heureux de pouvoir te parler. Que Dieu te bénisse et que tu aies toute la joie que le monde peut offrir.
Je lui souhaite exactement pareil et même plus de bonheur encore.
Atinange ndakwifuriza kuzagira byinshi birenzeho ukazagira amahoro menshi.
Je vous remercie à vous tous, les journalistes de La Voix de l'Amérique. Je suis très, très, très heureux de pouvoir entendre la voix de ma fille.
C'est certain que sans Vénus et sans cette radio, je n'en serais pas là. Je pense que Vénus vient de régler l'histoire de toute une vie, de 30 ans de vie, et il vient d'apaiser mon cœur.
Ati ndashimira cyane Venus iti umpaye uburyo bwo kumenya amateka yanjye y'imyaka 30 ati ampaye ibyishimo byinshi ku mutima nari ntegereje
Imana muhumuriza utakabare
J'aimerais bien lui faire passer un petit message à Damascène parce qu'on n'en a pas vraiment discuté mais c'est vrai que je fais ces démarches en parlant toujours en jeu mais quelque part cachée dans mes recherches, il y a ma sœur jumelle, même si elle est beaucoup plus discrète et qu'elle a besoin de plus de temps. J'aimerais que Damascène il sache que ça la touche beaucoup et que je viens lui apprendre la bonne nouvelle et qu'il faut juste lui laisser le temps de se remettre de ses émotions et que dans tous les cas, elle est aussi très, très heureuse.
Adam Guyati. Iyo buri gihe mvuga jyewe atariko turi babiri urabizi ati muri uku gushaka ntago naje jyenyine naye ndi kumwe na murumuna wanjye ati nubwo bwose atagaragara ariko maze kumuha inkuru nziza maze kumubwira yuko nakubonye ati arabyishimiye cyane
agasaro kaburaga kabonetse
Nyuma y'imyaka 30 Jacques Muhire atandukanye n'umuryango we yarawubonye we namushikiwe bari baturanye ariko nta numwe waruzi ko undi akiriho batuye mu karere ka Bugesera umurenge wa Mayange akagari ka Kagenge gitandukanye n'umudugudu gusa kuko Muhire atuye mu mudugudu wa Kiruhura naho umushikiwe Sylvia Ingabire akaba atuye mu mudugudu wa Taba bagenzi banje rike bagira ubusa na Fulgence Akizuwera baramuherekeje bamushikiriza umuryango
umuhango wo kwakira Jacques Muhire watangiriye mu rusengero rwa Kiliziya Gatolika kuri paruwasi ya Mayange mu Bugesera padri abanza kumuha umugisha mbere yo kwerekeza kwa mushikiwe kwa mushiki wa Muhire ni mu mudugudu wa Taba naho kwa Muhire ni mu mudugudu wa Kiruhura bombi mu kagari ka Kagenge Imayange mu Bugesera kwa Sylvia Ingabire ariwe mushiki wa Muhire twasanze imbaga yakubise yuzuye Muhire yakirijwe amashyini impundo
bekarelo twakira abashitsi n'amashimeshi
Mu rugo kwa mushiki wa Muhire kubera imbaga yabaje kumwakira kubonaho wakandagira byarihurizo kwa mushiki we basengera mu idini ry'abadivantisti b'umunsi wa karindwi bafashe umwanya uhagije bamuhimbira indirimbo zakunze kuzamura amaranga mutima y'imbaga yari hateraniye Muri zo ndirimbo kandi harimo n'iyibumba ati insanganyamatsiko ku kiganiro gasaro kabura gacya muri sanga
Nugaruka rabanka bayakwamuye umunezero ubwigunge ukabona kito wimore bambe dora kazuba agasaro kabura gakaraje karasa na sheregire banoni umumara shavinga boyurugendo
Muri ibi birori kuri Muhire warumaze imyaka 30 yaraburanye n'umuryango byamurenze byari bigoye kugira icyo avuga mu ruhame kubera amarira y'ibyishimo
kuri uyu munota no kuri isaha n'ibyishimo gusa muri nge kuko umutima wakingurutse kandi nuri hano wese arabibona ko ari bineza neza bishingiye kuba nahuye na mushiki wanjye mushiki wanjye Sylvia umuntu wamaze imyaka 30 mutabonana kongera guhura ni ibyishimo gusa
ibi neza neza kubwiye ibirori no kuri mushiki wa Muhire Ingabire byaruko
kuri uyu munota w'ibirori bikomeye byo kwakira umuvandimwe wanjye Muhire Jacques umwe wenyine mfite kuri yise mutima wanjye ufite ibyishimo utabasha kumva kuko nawe urabizi kubahora umwe uri nyakamwe sinkiri nyakamwe ndavuga nti musaza wanjye nkamuhamagara kenshi kuri telefone nkumva umutima wanjye wararuhutse cyane uyu munsi rero byabaye akarusha kuko nabambazaga ngo Muhire waramubonye bamubonye kumugaragara
isuma yirimbi hari imana ni umugabo wa Ingabire umva uko yakiriye kubabonye muramu watarazi kwakiriho
kuba uyu munsi abana babona nyirarume bumvise kwahari ibyishimo byabaye byinshi ubu rero kuba mfite muramu wanjye nanjye nagenda nkicarana nawe tukavuga byinshi kuko ari amabanga abantu benshi badakunda kuvugana ariko kwicarana nawe tukagira inama tukuba ku muryango biranejeje cyane biranejeje cyane
Muhire na Ingabire nyuma yo guhuzwa n'ikiganiro gasaro kaburaga hari icyo babwira abandi bataragira amahirwe yo kubona abavandimwe babo
abantu bose babasha gukurikira radio ijwi rya Amerika mu kiganiro gasaro ni bafungure kenshi ahubwo bumva makuru bahana hana makuru ko ari abantu barangisha abantu amakuru ntagende neza bakabatayumvisha ko bugasanga babumvishe babazi n'ukuri nibabwirane bahabe communication kugira ngo abarangisha batabashe gutababona imiryango yabo bitabye satabashe kuyumva bagende barangirana kuko birikose nta muntu kuri sudafite uwe
icyo nabwira bakurikira radio rya America mu gasaro kaburaga kiriya kiganira nkuko nabivuze ubushize nabonye ari nk'umugambi w'Imana wo guhuza abantu bagiye baborana nababo kiriya kiganiro bagikurikirane cyane rero ntabwo ari ibintu byo gupapira ahubwo biragaragara ko ari ibintu bya nyabyo
umusaza yipimake musabye imana wareze Muhire kuva mu 1997 amukuye mu kigo cy'imfubyi yasabye imbaga yaraho kurushaho kwimikura ukundo
nakoze ibyo nshobora imana yanshoboje bavandimwe n'ubu nzakomeza mbikora igihe cyose nzaba ngihumeka namwe nabasabira kugira ngo tuzagire ikintu cy'urukundo uwo ari we wese agire urukundo akunda imana akunde na mugenzi we
kuba ari bitabiriye kwakira Muhire mu muryango n'ibyishimo byari byose
nongeye gushimishwa n'uyu mwana wari warabuze mu myaka 35 ni myinshi mu by'ukuri turishimye cyane
twese twaje kubera icyizere twizeye ko Imana yabakoresheje mukabona abandi bantu n'abataraboneka bazaboneka utazaboneka ntituzamubabaza ku rwacu ruhande nk'abaturage iyi radio turasaba kwira ngo abakozi bayo uteka bazabaha ubugingo buhoraho kandi natwe n'abantu bacu twaburanye tugira imiteguro abakiriho bitegure kugaruka kwa Kristo turi bugufi
Muhire ari mu bantu bagera kuri 68 ijwi rya Amerika imaze guhuza n'imiryango yabo nyuma y'imyaka 3 itangije ikiganiro gasaro kaburaga umwihariko wa Murisanga muri uyu muhango wo guhuza Muhire n'abavandimwe ikijisho ry'umunyamakuru ridasigana n'amatwiye byasigaranye byumvikana ko hakira abatari bake bakinyotewe no kubona babo batandukanye kurwa amateka asharira u Rwanda rwanyuzemo nk'abatuye imayange batubwiraga ko ababo baburaniye mu mashyamba ya Kongo gusa bari cyafite icyizere cyo kwakirwa mu kiganiro gasaru kaburaga no kubona babo eh bagira usajwe rya Amerika mu bugesera mu buratserazuba bw'u Rwanda
Ikiganiro cy'umunsi ntano kirangiriye ariko mbere yo kubasezeraho ndifuza gushimira mbikuye ku mutima umubyeyi wumva ikiganiro agasaro kaburaga buri cyumweru buri gihe uko ikiganiro gitangiye ambwira ko turi kumwe yitwa Mukabutera Dative atuye mu murenge wa Nyakabanda kagari ka munanira ya mbere ni mu mudugudu wa Kabusunzu ijwi rya Amerika iragushimiye mbashimye namwe kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mugatanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'icyamba cyo kumuntu mushakisha ni 00127273 nongere nyisubiremo 00127273 nongere mbifurize gutangira umwaka kaneza na ubutaha mwari kumwe na Venuste nshimi imana Agasaro.
Vugana kwijwi rya Mary
gasaro